Oh my my.
Wora, wora.
Oh my my my.
Baba live, baba live.
Oh my my.
Hamsha, hamsha,
hamsha,
hamsha, hamsha.
Oh my my.
Hamsha, hamsha,
hamsha,
hamsha, hamsha.
Yeah, yeah. Engineer Mr. T.
Baba mangombe, amechoka, pesa imekata. Bosi mapombe, amechoka, pongo imekata. Baba mangombe, amechoka, pesa imekata. Bosi mapombe.
Alotaka kila demo anyongonye, akidondoka sehemu ndo pendeje. Mpe namba ya mkeo akugonge. Mtu wa madharao alowaita polisi ni manyangao, akatuita mafisi wa shikadao, akawaponda mamisi vimbao mbao. Leo mwili umekongoroka, akivaa suti na poromoka, akivaa boxa kama kaboka, suruali zote zimetoboka.
Baba mangombe amechoka, pesa imekata. Bosi mapombe amechoka, pongo imekata. Baba mangombe amechoka, pesa imekata. Bosi mapombe noma, pongo imekata.
Ah, alitumia bila kujua hii, ipo siku moja zitamwishia.
Ah, pesa mwishia. Yeah.
Matumizi bila nidhamu ndo sababu amesanda papa, hana kitu kabisa, itaki Dar es Salaam. Anasema kuna watu bara mashetani kabisa, so watu so binadamu, bali nje za misifa nyumbani akahama kabisa. Eti usijenge kunywa bia jitangaze kama mwenge Tanzania. Eti usijenge kunywa bia jitangaze kama mwenge Tanzania. Papa alikodisha magari, papa kila dem kwake mwali. Papa alikuwa machachari, hana mapumziko kila siku kwa kepari. Hata wafukuza wazazi wake, akasema eti wananuka pale kwake. Anashindwa kuja na wanawake, sababu tu ya uvundo watoke kwake.
Toka, 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 toka.
Amechoka, pesa imekata. Bosi mapombe, amechoka, pongo imekata. Baba mangombe, amechoka, pesa imekata. Bosi mapombe, noma, pongo imekata.
Hamsha, hamsha,
hey town,
hamsha, hamsha,
pongo imekata.
Mnenda wapi? Ngoma jaisha. T-Touch.
Mr. T. Baba mangombe
amechoka, pesa imekata.
Bosi mapombe
amechoka, mpunga umekata.
Baba mangombe
amechoka, pesa imekata.
Bosi mapombe
noma, mpunga umekata.
Baba Levo.
Baba Levo.
Ura.
Ura.
Mama Rose Kitira, tajiri ya mwenge. Get him up.
Ore mama.
Yaga, yaga. Yaga, yaga. Aga, aga.
Seductive record.
Yaga, yaga, yaga. Yaga, yaga. Yaga, yaga, yaga. Yaga, yaga.
Yao, 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 yao.
Sofia Nikumba Patarao.